sihambe kwabamnandi sikudlile sayiqhelana nendlela kwabaphansi sihambile kwabamnandi noma kubhlungu bowaze and nothing lasts forever so I say good.